Nɔnɔmetata wui adelia. Gideon ƒe ŋutsuwo ƒo xlã Midiantɔwo ƒe nɔƒe. Midian ƒe aʋakɔ sesẽ la tso nɔƒe ɖe bali aɖe me. Ŋutsuwo kple kposɔwo nɔ wo si wu xexlẽ. Ŋutsu alafa etɔ̃ koe nɔ Gideon si. Gake Yehowa gblɔ nu si wòawɔ la nɛ. Gideon tsɔ kpẽ kple akaɖiti si le bibim hele nugo ƒuƒlu me la na ŋutsuawo dometɔ ɖe sia ɖe. Woƒo xlã Midiantɔwo ƒe nɔƒe le zãtsiƒe. Wo katã wode asi hloyihloyi wɔwɔ me zi ɖeka. Woku kpẽawo eye woƒu nugoawo anyi kple ɣli bena na Mawu eye na Gideon. Midiantɔwo ƒe nu ku. Wode asi wo nɔewo wuwu me eye wosi le woƒe nɔƒe eye Israeltɔwo ɖu wo katã dzi. Nɔvinyewo, ne mi gbɔdzɔ eye mi le sue abe Gideon ƒe aʋakɔ hã la, le Yehowa ƒe kpekpeɖeŋu me, mi ate ŋu aɖu futɔ gã Abosam dzi.